Emina udala ngokulini manukalele nyani
Ebeno hamba kota wahlala Nina mame bezama Masingambeka matyalo mama Masimkolele naye utata Kaloku mama uqithile ityala Singamadoda njenguyu mama Masingambeka matyalo mama Masimkolele naye utata Kaloku mama uqithile ityala Singamadoda njenguyu mama Ebenohamba Kota wahlala Nina mame bezama Masingambeka matyalo mama Masimkolele naye utata Kaloku mama uqithile ityala Singamadoda njenguyu mama Ninawe ndizuxoka ndiza kuxelela inyani Khula kwethekhaya kwangelulanga Tata mkhule besibana besingalali singatyanga Omalume besafunda thina sengabantwana Mama wahamba ekhaya wahamba usibana Sashiyeka kulo mama umakhule besigadwe Wena uselusana bebiza ngodliphi mninawa Izidlele zikhulu zingaka Kaloku mama xa ebuya ebeziphatha Izimuncumuncu xa ebuya sonwaba Notata mkhulu xa ebuya ngolwesihlanu Bekufunda ibhayibhile siphathela nento ezimnandi Zokufungulela ibali ngoba lide mninawa Sikhuliswe kakuhle njengabanye abantwana Izinto zalunga umama waqhubi train Mama ebehlale buya zangaphelele emehlweni Ebenohamba kota wahlala Nina mame bezama Masingambeka matyalo mama Masimkolele naye utata Kaloku mama uqithile ityala Singamadoda njenguyu mama Masingambeka matyalo mama Masimkolele naye utata Kaloku mama uqithile ityala Singamadoda njenguyu mama Ninakhona into endingakuxeleli Ukhula kwami emphefumlweni bengiqhelekile Loo nto yandenza nangumntwana ongathobeli Ngoba kaloku bendihlala ndinequestions Ngaphakathi ndizibuza inoba kwathini Endaweni yokwamkela into engazutshintshi Thini bendingeva mninawe ndisenza isiphithiphithi Ndinekhathi ndinejika ebusweni ndintshingintshingi Ndaqhushalaza ndaqhushalaza ndade ndayamkela Kaloku xa ukhula izinto uzibona ngenye indlela Kaloku xa ukhula izinto zimane ngovela Yaza phebumini izinto zimane ukwenzeka Mama kumula iqhawe ngoba zangabaleki Singumthwalo wakhe sobabini usinyamezele Andithi uthathe utheni yazi ndithi makutheni Masijonge enkalweni mntakwethu siqole emphefumlweni Masingambeka matyalo mama Masimkolele naye utata Kaloku mama uqithile ityala Singamadoda njenguyu mama Masingambeka matyalo mama Masimkolele naye utata Kaloku mama uqithile ityala Singamadoda njenguyu mama Ebenohamba Kota wahlala Nina mame bezama Ebenohamba Kota wahlala Nina mame bezama